Sesibuyile esikoleni.
Hayi sisho nabuye namhlanje esikoleni.
Hayi basheshe basidedela namhlanje.
Hayi no.
Kudliwa namhlanje la ekhaya.
Sipheka uphuthu nobhontshisi.
Aw! Namhlanje uphuthu futhi.
Hawulungele uyalazi wena usezilala ekhaya. Njengoba ufunda nje sithembe wena. Nawe uyasazisimisa la ekhaya uthi sinjani. Sesithemba inkosi uthi ngawe izosiphumelelisa.
Hayi. Soqhubeka siphumelelise isifana ukukhululeka. Sayithemba inkosi.
Okay.
Angibheke ukuthi kudliwani.
Bheka ngale kishini.
Okay.
Ngithathe down amaphinge lutho wangibeka high wangenza umuntu qhubeka kumelelise high ungithathe phansi lapha abantu bethi ngeke ngibe lutho wangibeka phezulu awungahlala namakhosi qhubeka aphumelelise abangiyaphela kuwe qhubeka phumelelise noma kuthime endleleni babangiyaphela kuwe salwane uke wangi wange
bega
uJesu
susana
awuyebo
bega
kubeka kubeka mosi
usiphume
hawu bathandekayo uke wangi ayiwangi
bega
ngathi sasuswa ilokho wasembeka lena
kubeka
umphumelelise
umphumelelise
Jesu smagate smagate sasulu yebo baba ngiyakhele umphumelelise noma kuthi mendleleni mina baba ngikukhele Baba, baba, kuka ne tolo pants, na ma.